kupenda kweli ndio wewe sitachoka.
Sembereno, chana change.
Ndiyo wewe.